qaar ku mid ah ahlu sunnada ka dhaqan bay WG ka soo beebanaan baax iyo kuwiinayaan bilo mawliid oo iyo sheegeen inay tahay maalin iyo kuwiinayaan dhalashada nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korsheehaato aana ku mid ah dadku ku qaybgaliya sheegay in si nabad ah yohanaska beheen waana way hoosena bilo mawliid wayna yoog mahadnagena laamo amniga ee degmada baydhabo
magaalada baydhabo foogna waayanay bilo sabiil awal oo nabagan maxamed sallallahu alayhi wasallam dhaladay yaa hadhawaayani aashaqiinta oo gudaalka roogaha nabaa ka salliyahay sallallahu alayhi wasallam ahlu sunnati wal jamaa meel kas roogana farxad khair barwaaga bashbashan ata may dabar jabka ata bidcada in khawaaritna dabar jabka ata muriidintu guuleysteen nabajo maxamed ka salliyahayaan illa gobolada caalamka meel bilo sabiil awal lahan ku dhawaayna malaa may khasaaray laakiin nabu maxamed dhalashadiis bii nabay khasaari han khasaarada ku rutumati bidcada iyo khawaarija baaba'an anu ahaa mas-uulkii ahlu sunnati waljamaa ahaa hadhawaayana ilaahay aan ka hamdaano subxaanahu wa tacaala
haddiin hadalahayna amnigii iyo kala dambeynkii iyo maamulada waddanka iyo dowladda koonfur galbeed iyo shaqadii ee ammaanku ku hayta ee isdhexgalka bulshada haddiin hadalahayna mas-uulka galalahayna kumanaankan dada geegka inaan isbahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ka mahadsan kubacadda way mahadsana arda dowladda koonfur galbeed oo ka horeeya madaxweyne cabdiasiis xasan maxamed lafda garaan golaha wasiirada saraakiilda amniga dhammaan intii kuwada shaqaydii amnigan iyo istiqraaradan isdhexgalkan bulshadan antuu maxabe oo muntanaska bati dadkii ardayda suurta geli dhallinyaradan culmaawdiinkan inay geeka dhiiridaan intii ifitaaxaga ardayda suubanaa sallallahu calayhi wasalama naska bahaan dhammaantiio way lanayd ilaa mahadsantin
labagii koonkun ilaahay subxaanahu wa tacaala koonkun kulishay koonkun kulishay nabi maxamed ardayda yalan abuuri markii walyar ha ku qaadano markii walyar ha ku qaadano nabiga walwarsadii calayhi salaatu wasalaam meeray sheekhu shacabi lanleeraay may ku yidhi arrajulin meeray nabiga warsadii yaari rajulku may warsaday yaa rasuulallaahi mataa ustunbi'ta ama nabalkii waali yaari ama nabalkii waali yaari meeray may nabalii waaleeray nabiyullaahi aadam bayna aljasadi waruuxi usoo ey ya naba ilaahay waali yaari xiina ukhida min ilmiisaaq ilaahay amanti ballanki yani liqoobi awal man ilaahay subxaanahu wa taala calastu birabbikum lanka horey balaa arin ka horey nabiyullaahi maxamed ahaay calayhi salaatu wasalaamu may weeli awal man yani ballanka lagu qaada nabi maxamed ahaay salawaatullaahi wasalaamu calayhi laba aadameeray madaasoy bayna aljasadi walruuxi ahaa yeeri